mama.
Go. Yeah.
akpọ onye nwere gọnyelụ nwanne ya aka nke gosi obodo ọnụ ka nsogbu we arụ na-ele egogo onye nwere ọkụ nsogbu I'm gonna get you.
I got a feeling. Thank you. I'm gonna go to the door. I'm gonna go. I'm gonna make you mine.